It's time for mad music. Ink is amazing.
When I saw you for the first time, nilishikwa na butwa. Sikujua ni kwambie nini ujue na kupenda. You're the one who makes me smile every time. And you're the one who makes me dance every night. Nikikuwaza, I just feel like I wanna fly. Nobody knows how your love makes me high.
Umenifanya zoga, kwa kuba lako mina isi umeniroga. Walipochana penzi wangu walishona.
Minikikona na isi na kona.
Cause you make me go loco, loco.
Walipochana penzi wangu walishona.
Mimi nikikona na isi napona.
Cause you make me.